Like it, mwana wa mwanga, Otimos family. Nimerudi sema
ita Ibe, fana wafame baba Ibe, unotenga giza kanori Ibe, Ibe the Messiah Rabbi Ibe, ulomumba mwana wa mwanga Ibe, 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 Ibe Umeringiwe baba Ibe, 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 Ibe Takuita Ibe, fana wafame baba Ibe, unotenga giza kanori Ibe, Ibe the Messiah Rabbi Ibe, ulomumba mwana wa mwanga Ibe, 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 Ibe
Majina mingine kitaja baba moyo unaumia Na wengine nikiona machoni mwangu wamenifuria Kuna majina mengi ya kuita Arabi yaliyo ya hisia Wazazi wakakuita Maulana Wili akakuita Arabuka Bahati mpenzi 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 Daddy akakuita Defender Na light kid bado nazunguka Natafuta ya kuita baba Mana kimoyo nimefunguka Nimezinduka Nimengoja jawabu jina gani baba Takuita kama na ulofta arabu mina uhaba Staki kita nataka ni kutacha galabu Oh mama hey, hey, hey.
Igwe, 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 igwe Takuita igwe, wana ufame baba Igwe, unotenga giza kanuru Igwe, igwe, the Messiah Rabbi Igwe, unomumba mwana wa manga Igwe, 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 igwe
Nikawapa heshima badaye mabaya mipango kapanga Misikuwa na dhima jirani rafiki watoka nitenga Nilodhani ninaumie kichwani walinipiga kwa upanga Ili mazuri nitarajie kinywani waliyataja ya uganga Lakini mola na we kunyacha kwa giza ukanipa nuru Heria kwako nizingatie nisijacha ili na miniwe huru Lakini mola na we kunyacha kwa giza ukanipa nuru Nisingatie, nisijacha, ili na miniwe uru hey. Lighty mama, mbana naria hey, 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 hey.
Igwe, 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 igwe Takuita igwe, fana ufame baba Igwe, unotenga giza na nuru Igwe, igwe, the Messiah Rabbi Igwe, ulomumba mwana wa manga Igwe, 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 igwe
Kumbe rafiki wa kweli si yule aliyefika wa kwanza Licha ni mziki wa injili wajue wengine washani kwanza Hey, light inalia baba Mabaya mikongu washachonga Imani isiyo haba Najua ya duara nitayatoka Hakuna undugu uhuru miongoni mwetu Licha twaitana Iwe jirani rafiki na ndugu wote Hao watakukana Nilini wajamola tutaungana Na kumsifu rabana Tukiwa na imani ya kutotengana Na kuimba hosana Nilini wajamola tutaungana Na kumsifu rabana Tukiwa na imani ya kutotengana Na kumsifu rabana Rabana
Takuita igwe Fana wafame baba Igwe Unotenga giza na nuru Igwe Igwe the Messiah Rabbi Igwe Unomumba mwana wa manga Igwe 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 baba Igwe 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 Takuita igwe Fana wafame baba Igwe Unotenga giza na nuru Igwe Igwe the Messiah Rabbi Igwe Unomumba mwana wa manga Igwe Igwe